Rusila ye sanfɛ pankuru muguci ɲɛminɛ bi sibiri sɔrasi dilanyɔrɔ kura kama Kiev kɛrɛfɛ. Moscou ye a ka jakase ka muguci caya Ukraine jamana faba kama waleya ka dilankuruba amiral kɔgɔji fiman la n'o ye mer noire. Kiev sigida ɲɛmɔgɔ Vitali Klitschko ka fɔ la ko maa kelen fagara ani caman wɛrɛ ladara dɔgɔtɔrɔso la a sanfɛ muguci kɔfɛ. A dilanyɔrɔ be finitigi bolomafɛnbaw n'o ye tank bɔ. Rusila finitigi cɛkɛda minisiriso ye a semantiya ko a sanfɛ muguci ye maramafɛn dilanyɔrɔ so nagasi. A mara bɛɛ la belebele Donbas ani Donetsk mɔgɔ saba fagara ani wolonfila jogina Ukraine fangabɔnda ka laseli la. A mara damabɔ yɔrɔ wɛrɛ la Lugansk fana ye sanfɛ muguci 24 kɛnɛ minnu na maa fila fagara ani fila wɛrɛ jogina Kiev. Ukraine jamana fanga ɲɛmɔgɔ dankan Irina Vetroskus ye a lase ko adamadenya bolotugu tɛmɛsira 9 bena labɛn bi sibiri kabini Mariupol ni Rusi be degunna ka sigida bɛɛ la wesɛkɛ.